Like La Daddy Music forever.
Juma
Mama
Sisaka
Au
Sati Razi Tuzo Bandai Chito
Mabanja Kuwa Vuta
Juma
Mama